Boogie Empire, Kid Fox, Dano, Peter Knight, alongside JR. Represent, check it.
Ukita naitika mama, hata ukisema nasikiaga sana. Kazi zako zote nafanya mama, kwanini we unaniumiza sana. Ukita naitika mama, hata ukisema nasikiaga sana. Kazi zako zote nafanya mama, kwanini we unaniumiza sana.
Kabuwe mu, ngakwaza denole kawo mbuja watulugunya. Ogulira otia kwe, ngama Zanjalam, Mubutu Folimba, Mama Wedeko, Ogo Mutima Guansolo, Mubutu Folimba, Mama Wedeko, Ogo Mutima Guampolo Goma,
Ukita Naitika Mama, Ata Ukisema Nasiaga Sana, Kaziza Kozote Nafanya Mama, Kwanini We Unani Umiza Sana, Ukita Naitika Mama, Ata Ukisema Nasiaga Sana, Kazi zako zote nafanya mama, kwanini we unaniumiza sana. Ono step mother, yambonya bonya. Ono step mother, yantuntuza. Ono step mother, yambonya bonya. Step mother, nze yantuntuza.
You reap what you sow. Step mama, good love you official. You see I've been there before and I've seen this before. What goes around comes around. Good love in happy flow.
Just you got your kungula. Chobola banze siramba bulira yena yena lisa muna chitala enkomerero walipo chitala waila
ukita naitika mama ata ukisema nasikiaga sana kazi zako zote nafanya mama kwanini we unaniumiza sana ukita naitika mama ata ukisema nasikiaga sana kazi zako zote nafanya mama kwanini we
Diliko you talk alright. Change up your mind. You want to be so kind. Some peace you have to find.
Stepmother, ukita naitika mama. Ata ukisema nasikiaga sana. Kazi zako zote nafanya mama. Kwanini we unaniumiza sana. Ukita naitika mama. Ata ukisema nasikiaga sana. Kazi zako zote nafanya mama. Kwanini we unaniumiza sana.
Chakungula, chobola banze sibamba bulira. Yena yena risa muna chitala. Enkomerero walipo chitala. Waila, yeah yeah yeah.
You reap what you sow. Step mama, good love you official. You see I've been there before and I've seen this before. What goes around comes around. Good love in happy flow.
Ukita naitika mama. Ata ukisema nasikiaga sana. Kazi zako zote nafanya mama. Kwanini we unaniumiza sana. Ukita naitika mama. Ata ukisema nasikiaga sana. Kazi zako zote nafanya mama. Kwanini we unaniumiza sana.
Enough it, just about to agree. Listen, Lord.